Do you wanna be a? Yes. Do you wanna be a? Yes, we wanna be a. Cause a be a makes me laugh with everybody.
Hey, the bad manners. Hey,
you know what's the hit. When he kills on the beat.
Nakuma Disney quad die. Nakuma Disney quad die. Yeah.
We don't give a demo, we gonna mumu follow. Kubondi kwa kolo, kuli makolo. Fetina kingashua mpaka chewa enda popo. Kaili dife ma big boy waliko. Kopali uka kuno tiri dibili. But pashotela vimagelo vibili. Make sure boy kuno visa boile dizzy. Otherwise kuli moba every kind. Jipo pita case kwe ya unga tenge kwa chilizi. Na vimanzake oke vikuwa neche 5 hey. Tisowela monga ni vivana ka juice kwa ta. Overnight paka kwa cha. Kosa wala pa marasta. Nabo banga pwele viliko viva konda. Na tumbuzi pa bray na chikanda. Na chigelo cho uma feeling a chiyolanda. Na kuma dizi ni kwa dae.
Hey, kwa dae.
Na kuma dizi ni kwa dae.
Hey, kwa dae.
Aka juice kwa dae aka ju.
Aka ju.
Kwa dae aka ju.
Aka ju.
Aka juice kwa dae aka ju.
Aka ju.
Kwa dae aka ju.
Aka ju.
Aka juice kwa dae aka ju.
Aka ju.
Kwa dae aka ju.
Aka ju.
Yeah, yeah, yeah. Kuno supu ya mbuzi kuno vimagelo kuno na chishisha kuno. Lelo ni weekend sini puno nkala babondi no. Dine bigi baya today. Mwa uli yonse tigula today. Aka juice kwata ni achikata iwe waikata. Baby geo vendela baluba niseba gai vandemu yeah.
Nakuma dizi ni kwata eh.
Hey.
Nakuma dizi ni kwa dae.
Aka
juice kwa dae aka ju. Kwa dae aka ju. Aka juice kwa dae aka ju. Kwa dae aka ju. Aka juice kwa dae aka ju. Kwa dae aka ju. Aka juice kwa dae aka ju. Kwa dae aka ju. Yeah, yeah, yeah.
Ayo vanigo kanitambira mnyansi. That guy game cute. Nga muje, kabwela munyi ya dadi mkumwacha. Akempesa lao ndiwe wapase jema. Sini neke ene mamisi za kwana. Wana backup nili na yo TBM. Palanga shet leka chapezi Kenya. Meki shet kimunga manzi mkontena. Akaju, kwa temo chachi mulicho. Keo music wafana wafunje. Levels pano manje paligani. Pakache, pakache mukatisi. Tikasiliza mubasi walifote. Team bad mask, kalibali ni dangote. Leka wafana wazipusu lenkuku. Dientu vejitis for dientu.
Nakuma dizi ni kwa dae. Nakuma dizi ni kwa dae. Aka juice kwa dae aka ju. Kwa dae aka ju. Aka juice kwa dae aka ju. Kwa dae aka ju. Aka juice kwa dae aka ju. Kwa dae aka ju. Aka juice kwa dae aka ju. Kwa dae aka ju. Yeah, yeah, yeah.
Welcome to Rwanda. Pali bonse ni ndani wako andai yeah. Black table ta saving ako jala. Osa mbela nsoni munga wakera pali. Dise ma youth iti nkareche free yeah. Tikuma wachipa olemba juchi free yeah, yeah. Magelo ni jivo nkala chemu easy. Ukabili mabaju sasa nka ibisi. Ichalo vali wana ula akale. So inete tindale yeah. Unfed ni ngobia mpaka mailo. What if ina love walelo. Drinks on me all night die. I'm kalandanya for the night die. Link what a dollar for spending. Guess what Jeff Brown is trending.
Nakuma dizi ni kwa dae.
Hey, kwa dae.
Nakuma dizi ni kwa dae.
Hey, kwa dae.
Aka juice kwa dae aka ju.
Aka ju.
Kwa dae aka ju.
Aka ju.
Aka juice kwa dae aka ju.
Aka ju.
Kwa dae aka ju.
Aka ju.
Aka juice kwa dae aka ju.
Aka ju.
Kwa dae aka ju.
Aka ju.
Aka juice kwa dae aka ju.
Aka ju.
Kwa dae aka ju. Yeah, yeah, yeah.
Production, baby.
DJ Showstead.com.
to hit.